Market Records.
DJ Moore.
Akikusumbua, mwache. Sisi huku nje twakusubiri. Huyo sio mama yako, sio baba yako, sio ndugu yako, asikuchanganye. Huyo sio mama yako, sio baba yako, sio ndugu yako, asikuchanganye. Acha moyo sukume na mtu bora yuko kuntwa kutu. Lizaliwa njitume miswa mtu. Mapenzi anainja situ butu. Siumizi kichwa, siumizi roho. Tazama picha, sio kama ya before. Sikizi na nenepa, furaha njo. Sitaki kufa jua penzi afadhali to. Huyo sio mama yako, sio baba yako, sio ndugu yako, asikuchanganye. Huyo sio mama yako, sio baba yako, sio ndugu yako, asikuchanganye.
Staki stress, you know I'm the best. Sijakosa kitu, so don't put me to test. Mi sio mama yako, kichoka nenda zako. Sitalia, ubaya stasikia. I am ready to love, but najipenda enough. Put no one above. Mapenzi siku hizi utafanya tizi. Wacha ni relax, nijone vipindi sema.
Huyo sio mama yako, sio baba yako,